بسم الله الرحمن الرحيم. Mimi afisa wa ndoa za Waislamu, Muslim Marriage Officer, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ya kwamba nitawahudumia watu na serikali ya Kenya, na nitatenda haki kwa mujibu wa katiba na sheria za Kenya, bila uoga, mapendeleo, ubaguzi, urafiki, uhasama, chuki wala misukumo yoyote ya kisiasa au kidini.
Munaasabadan lagu dhaarinayay in ka badan 70 kamid ah culimada diinta qaabilsan dhinaca guurka oo hoos yimaada xafiiska chief qaadi ee gudaha dalka ayaa si rasmi ah waxa u dhaariyay Sheikh Cabdul Xaliim Xuseen Uthman chief qaadi ee gudaha dalka Kenya. Culimadan loo dhaariyay inay ka shaqeeyaan xafiiska guurka ee hoos yimaada chief qaadiga ayaa waxay kala socdeen lixda ismaamul goboleed oo kooban yahay gobolka Xeebta, iyadoona ay magaalada Mombasa ay ku soo gabagabeeyeen tababar u socday muddo 4 maalmood ah.
Itahitajika vile vile maeneo mengine yapate hii elimu. Kwa hivyo SUPKEM bado waendelee kukimbia, bado haja ipo na maeneo mengine nao waweze kupata hii elimu ya Western, Northeastern, Nairobi yenyewe na masemu mengine ambazo hayajafikiwa. Ni muhimu kabisa hii elimu ikiwafikia Wakenya wote, Muslim Marriage Officers na hata wengine, tuweze kueneza hii elimu kwa ajili ya manufaa.
Muhammad Jaafar wa kamida ganacsatada waaweyn ee gobolka Xeebta oo ka hadlay munaasabadan ayaa waxa uu sheegay in culimada diinta ay qayb weyn ka qaataan sidii loo yareyn lahaa furitaanka faraha badan ee ka taagan gobolka Xeebta iyo liba sidoo kale mujtamaaca muslimiinta dhexdooda.
Sasa nini yote ni marriage council kule pana kwenu iko responsibility kubwa sana. Najua watoto zetu naelewa siku za Ramadhani na Shabani na mwezi mbili mwezi tatu wanapata talaka. Sasa ndugu zangu, yule toto nishapata mimba, nishapata toto, nimetoka Nandareka. Kwenu iko responsibility kubwa sana, saa ile nyaoza kumtu yote. Nataka security za wanawake zetu, watoto zetu, lazima security yao iko kwanza.
Sharif Ahmed Muhtar chief qaadi hore ee dalka oo isna munaasabad inay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tababarkan ay qaateen culimada diinta ee qayb weyn ka qaadan doono sidii xal loogu heli lahaa arrimo far badan oo la xiriira dhibaatooyinka dhinaca qoyska.
Munaasabada lagu dhaarinayay in ka badan 50 kamid ah culimada diinta qaabilsan dhinaca guurka muslimiinta ayaa waxa markaasi ay ku dhamaatay jawaad wanaagsan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.